Radio Pulpit, 657 AM.
Tak go dumedise hle mogaetso ka lena la morna Jesu ke nna mruti thata ya ona seleka station se ke Radio Pulpit ke tsala mogo senke mbukao tota ke tsala ya gago ya matsatsi le matsatsi ri ke tle mogo mona kwa neng ya meso bona re tlhabile kgobe ka motlo wa gago le tsapa le fisang ope pelo re ntse re arogana jalo lefoko la Modimo nna le wena re leka go thusana jalo go tiisana go kgothatsana jalo re bebele ka gore matsatsi a le ga o fetiisanang mo tumelong. And that's exactly what we are trying to do, to strengthen each other and to encourage each other in the most holy faith. John chapter 3 verse 16, ke se na ke bileditseng go serera. Every pastor has got his own message, and my message is that God loves you despite. Yes, God loves you despite. Modimo o go rata go sa re taba gore o mang o tswa kae o ya kae o dirileng gone go iragalang ga o ne o se dira. God loves you despite. John chapter 3 verse 16 e ke re bale ka Setswana, gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo bileng wa lenela morwa ona ya tsetseng a le ese gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a seka a latlhega mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. Gore a nne le bophelo jo bo sa khutleng. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him may not die, may not perish, may not be destroyed, but may have an everlasting life. Ko leka ke o phela ke leka go boela ko di definitions tsa rona, so that if you did not hear us previously, you may still be able to follow. Re meka mekana re tshwaragane le lerato la Modimo. Selo se re se buang ke gore o go rata go sa re taba. Basis ya kgang ya rona ke e reng gonne Modimo o ratile lefatshe. Lefatshe re ritse ra re ke system e lwang le Modimo. It's a government. It's satanic system that is at war with God. It's a system of darkness. It's an evil system that opposes God's nature, that is in opposition to God's glory and holiness. The Bible iri re badile mo biking e fitileng. 1 John chapter 2:15, le se ke la rata lefatshe gonne ya ratang lefatshe ga ka ke a rata Modimo ka gore lefatshe ga lena bo Modimo. Kgang e neng re tshwaragane le yona eo, we're saying God loves you because if God loved the world despite the nature, the evil nature of the world, despite what the world is, and the Bible states it clearly, iri Modimo a rata lefatshe. Potso ya ka ke gore o tla ba go tlhoile ka mabaka a feng? How much more does he love you now that you love him? You at least go to church, at least you are not at war with him. What would be the reason? What would be the cause gore Modimo a seke a go rata? I'm here saying to you this morning, the devil is a liar. The world is a liar. God loves you, and there is nothing you can do to stop him from loving you. I'm here announcing that he's going to be loving you to your grave. He's going to be loving you as long as you live. He does not love you because you love him. Ere baby le kharama ta hore batlile kharama rata hore ratile o tlogetse le fat le godimo le lipila a batlana le rona gore a re kre a re embrace ka lerato. I'm here to say to you, God loves you. Marataba e ke batang re ke re shebe ke e gona le lefoko le le berekisitsweng fale, whoever, ha. Yeah, that's an amazing word. Whoever. that is not the standard of the world. Gore le ga e ka namang. Ki it's an inclusive word. Whoever. Yeah, ga le kgethe ga le na gore o mang. Whoever. Yeah, Bibele are he loved the world so much that whoever believes in him may not die but may have an everlasting life. Whoever ra gore ga gote ba mmala o rileng ga gote o be montsu kana o be moseu kana o be moyelo kana o nne motala ga gote o hume pele kana o nne motlhoki modimo ga bui ka bahumi mo ga bui ka batlhoki ga gote o be o na le tšhelete pele modimo tla go rata ga gote o bo le moruti pele ga gote o bo le boitshepo pele ga gote o bo le perfect ga gote o bo o sena sekodi o sena selabe ga gote o rata ba ba tsamayang kereke he bibele re gonne modimo o ratile lefatshe mo go kalo a le neela ka morwa wa ona wa tsetsong a letse gore le fa e ka nna mang tlang go nna lotlhe ba le imetsweng le tle le bone leng ke tla lo imolola joko ya me bobebe le tle le bone le mewa ya lona tapologo come to me whoever you are all that are heavy laden re tshwaragane le lefoko le le reng whoever lefatshe ga le bereke yalo lefatshe ga le bereke ka bo e seng mang ya lefatshe ga le bereke ka bo whoever whatever lefatshe le na le di-conditions T's and C's yes lefatshe ga le tseye mongwe le mongwe lefatshe le na le di-requirements you've got to meet the standard mo lefatsheng you have to have the money you have to qualify you must be somebody, you must have something to attract us to yourself, to make us look at you twice. You must put on some clothes. You must have some kind of an appearance for lefatshe go go rata. The mistake we make ke go nagana gore modimo o re rata ka tsela ya lefatshe ka di standards tsa lefatshe. E re bebele for God loved the world so much that he gave his only begotten son so that whoever believes in him. Yes, ontse mo khoneng o itlhonegile o itshwere le huma ke go ruta puo ya Setswana ontse mo khoneng o itlhomogela pelo o nnetse dikeledi ontse ore nna ke wa gamang ka go utlwa o ntse o re who cares ke goreeditse o ntse o re nobody understands o ntse o re nna ke le nna yana ke mantota a ka tsamayang a nthata ke goreeditse as you are giving up on life as you are giving up on yourself you may not be anybody anywhere but you must be falling somewhere fale mo goteng whoever ke belela gore le wena o teng somewhere fale mo goteng whoever you are counted in God cares about you too bibele re tla ya ontsi ja ka ontsi se fela se re ke tla ke le fela fela ke sena tokelo se fela se re jo ke motlholo tlholo ga ke ratwa le nna whoever le fokola rona mo mosong kelele ring whoever believes in him may not die but let me tell you something this morning you too are qualified you too are deserving you too are worthy you too are privileged to be loved by God you too have the right to come into the holy of holies Modimo are ontse fela ya ka ontse I want to make a few examples tsa modimo e kare ibile lona lona bonke wonke bo whoever, he tends to have some kind of a special love for the downtrodden and the hated. E ka o rata bona bo whoever. E ka o rata bonke e re bebele ke modisa yo molemo ya re dinku ditetse ka lesaka go timetse e nosi ke sa itse gore e timeditswe ke botouti ba eng a e go e batla a e kry-e a e busetse mo lesakeng e re bebele o tlogela dinku tse 99 wa go batla e le nosi e latlhegile e re bebele ke modisa yo molemo wena o ko ntle ga lesaka ga ke bua o latlhegile ke wena o le ko kgoneng ko lefitshwaneng because nobody cares. And go a utlwagala gore why nobody cares ka gore o dirile dilo tse dirang gore nobody should have a reason to care. But Bible ya re wa go batla, wa go nyaka, wa go tsoma. Nawe o ya kufuna, o ya kuthanda re Bible unconditionally, despite who you are, what you are, where you are, God loves you despite how you are, your conditions, your state, your spirituality. God loves you. He loves the whoever's of this world. He loves the nobodies of this world. He loved the despised of this world. The poor, the rich, the healthy, the sick, the evil, the rebellious, the disobedient, the lost, those who baba tsamayang, baba pulitang, molififi, bebelar orata the whoever. Mo bebeling ori Paulo. Ke ne ke le teng ga Stefane a bolawa. Ke ne ke tshwaretse babolai ba gage diaparo. O re ke ne ke le mo tseleng ya Tamasiko. Ke fegelwa, e re ya lebebele. Ke fegelwa, ke fegelwa. Ke tsogetswe maatla batho ba ba reng ba dumela mo go ene. O re ke ne ke ba latlhela mo tronkong ba bang ke ba bolaya. O re fa bopaki ba ga Stefane gore I was there. Ke a dumela gore ne le ene a instigateileng gore ba mmolaye, a ba susumeditseng, a ba tlhotlheletsa ba mmolaye. O re ke ne ke le mofarasai, ke dumela sentle mo melaong ya ga Mose, ke sa utlwisise gore o yena a reng Jesu Jesu e le mang. Let him die. O re bebele re Paulo ka apa ke le gadima ka ga ba le phatshimo e kgolo. Ka fifa la matlhong lentswe la re Saule, Saule o mpogisetsang. Ka re morena o mang a re ke nna morena yo mmogisang. Ora Ananias Modimo o re tsamaya kwa o tla kry-a monna in the street called straight o mo thuse. O re mo go ene Ananias o re a Modimo ga ke ne ke ya ko monna o sedikutlho o bolaya basiami o bolaya bazalwane. Bebele yaka e re Modimo morare motho yo o sejana sa evangeli yaka tsamaya ko, help that man to be filled with the Holy Spirit because I am going to use him greatly. I'm talking about a murderer here, not just a murderer. I'm talking about a man who murdered God's people. Modimo ga mo re are, you need to note that. Modimo ga mo re are, why o sotla bana baka, why o bogisa bana baka. Modimo o mora are, o mpogisetsang. And it's very obvious. Ga o bogisa bana ba motho, o bogisa motho o. Yes, that's the way it is. Ere bebele, he who touches them, touches the apple of my eye. Irialu bebele. Ere bebele, harm not my servants, touch not my anointed. E bua ka bana ba Modimo. E bua ka Israel. E bua ka batho ba ba dumelang mo Modimong. Mara Modimo o bitsa Paulo sejana sa tshiamo ya gagwe. Paul e ntse le mmola e le mmogisi a re be straight mane wena o tla bo le mang gore ore I'm not qualified gore ore and I'm unworthy, I am undeserving, there is no way he loves me, who will you be, what will you have done if he loves wa itse gore Stefano o sule ka mokgwamang e re bebele ba mokgobotletsa ka majwe ba kitlantse metlhagare with clenched jaws e re ya le bebele with brutality and cruelty in cold blood they killed the servant of God. But God would love a man who had o re bebele o re Paulo, but God was rich in mercy to forgive a sinner like me. O re Paulo, I was a chief of sinners. I was there when they killed Stephen. I was a murderer of the saints. If he loved me, go bua Paulo, despite who I was, a Saul, a murderer, how much more does he love you? I'm just emphasizing this morning, God loves you. God cares about you. It matters to God about you. You are honored and highly favored in God's eyes. O go batlile, wa go batla, wa go senka, wa go rata ebile selo se ke se tlhalosang ke gore Bible re whoever believes. You probably have a lot of other examples of men and women who have been used somewhere in prison when God decided to use them. But Peter and Eleba Tsarinyana Bari Tapi Fela is about to basepe. Acts chapter 4, verse 13. When they saw the boldness of Peter and the authority by which he spoke, they said, is this not a mere illiterate? But the Bible says they became aware that he had been with Jesus. It doesn't matter where you are in life. Your social status does not have nothing to do with the love of God. God loves us no matter who we are. He loves us. I don't know where you are as we speak. I don't know what's happening. All that I know is that Luena uela mohu whoever. Yeah, Luena uomongwabo whoever. O ona le mogwa go rata bo whoever batho ba le fatsele sabatsentsia o ona le mogwa go ba batla ba ipiletse aba tlhatlosa aba tsholetse na gana gore ke modimo wa mofutamang ona le tsotlhe ona le dikoloi tse o di tlhokang ona le mmereko o tlhokang ona le chelete o e o tlhokang ona le monna le mosadi o mo tlhokang o mopila o montle ona le bona wana just fall in love with him. Just fall in love. He is a healer. He is a provider. He is a protector. He is a defender. He is a shepherd. He is all that you want him to be. All that he sent you is just belief. What does it mean to believe? It means to agree. What does it mean to agree? It means to say yes to God's love. Go modumela, go mo amogela, go mo letlelela go tsena mo bophelong ba gago, go nna karolo ya go nna tsala. To be a friend, Uri, I want to be a friend. I want to be your comforter. Uri, I want to fight your battles. I want to see you through. I want to exalt you. I want to lift you up. I want to renew you. I want to cleanse and purify you. I want to make you a new creature. I want to give you a fresh new start. A fresh new beginning. I want to declare this to you before I close. This is your day. This is your season. This is your time. Le bitso la Jesu Kriste morena re thuse morena go elella lerato la gago le go le amogela. Re fodise mo releng maemong a akaneng a le botlhoko a bophelo. Le bitso la Jesu Kriste morena. Amen. Dumela tlhe mogaetsho go gae lena la meke moruti thata ya ona seleka se station se ke Radio Pulpit tsala ya gago ya letsatsi ka letsatsi re tshwaragane le setlhogo se se reng he loves you despite, he loves you no matter what. Re tshwaragane setlhogo se se reng there is nothing you can do to stop him from loving you. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have an eternal life. That's what we are talking about. Selo se re buang ka sone ke gore from the very onset, from the very beginning, the purpose was love. Yes, it was always about love. My message is, when God created us, the purpose for our creation was love. And the point we are making this morning is that that cannot change. He is God. He changes not. You remember that verse in the book of Joel. I am God. I change not. In his nature, you know, love is not one of his attributes. Love is his nature. Love is the nature from where all his other attributes flow. Yano ntla e ke dirang ke gore e re bebele modimo a tlhola motho mo sebopegong mo Setswaneng mo tlhagong ya gagwe gore modimo se ke se tlhalosang gore motho le modimo ba tsamaelane ba utlwisisane a tlhola motho mo leveleng ya gagwe a tlhola motho ka material wa tlhodileng gana ya bona modimo mo mothong ya ikokobetsa ya utlwisisa ya tlhaloganya ya Obama a ke lefoko e ke le batlang ke gore ya Obama ya obamela motho a idira jaaka a batla a e laola bibele a re modimo a tlisa diphologolo ko go Adamo a di tamaina botlhale jo bo tsitsibanya mmele jwa sele godimo e le motho mogare modimo mogare ga motho ke tlhalotsa fela gore God created for the purpose of being in love with us, because I get obviously Mudimu has a problem, and his problem is he is love. That's what the Bible says. And I'm saying that you've got love, but you have nowhere. You have nowhere. And that's the problem. It's called loneliness. Bible good for man to be alone. He was not alone. The polokolo ne did it, but the problem is there was nobody like him. And the Bible says, it is not good. Has not it is not good. Hardly see Eva. Utlisa di polokolo gore a di name. Half a to di name. Bible ha ya kotla siri. But there was no suitable helper, meaning there was no animal that was in the same nature, that was of the same species with Adam, and therefore created a being like him. Ke batla go rotsa maelene Bible, he created a being like him. Ha fetse mo tlhola a mo fa yena Bible re Adam o tswa ka sefela o tswa ka leboko ore now this time o ke nama ya nama ya me. What does that mean, and why are dilo fela bo tau le bonkwe le bo tshweni dilo tseo ga di tsamaelane le nna ga di na tlhago ya me di ka seketsa ratana le nna. But now o tlisitse a species like me, an animal that is of my nature. Motho o e leng bebele a re a ntsha lesapo mo go ene gore a motlholele wa mosutang pila wa tsamaelanang le ke tlhalosa gore modimo o go tlhodile mo Setswaneng sa gagwe o tshwana le yena o na le popego ya gagwe o na le nko e tshwanang le ya gagwe le ditsebe tse di tshwanang le tsa gagwe ga na ka ba motho na tle go tshwana le wena. Ke batla go tlhalosa fela gore the Bible says he created us in his own image so that he may be in love with us. And it becomes clear right away. Mo chapter 3 verse 8, yeah, the book of Genesis. Chapter 3 verse 8, the book of Genesis. Babylon, and God came in the garden in the cool of the day, and they heard the sound of his sound, and they heed from him.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now, www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.